kunje biti nile mpaka maganja mabeste wanione wanijese kapati kameshika vote kando jina makali yamepanda nimekuwa chizi hivi nishakuwa hustle natafuta mapesa usiku silali niko kilabu Mwenyezi Mungu nipe nguvu nitimize malengo nisipate na maheta na masaka nina mafollower wengi nataka nitimize mengi wabaya kwa uzuri pia wote wapo inua mikono kwa kufiti ni lazima tucheze tupigane makoni na tulale alafu wanaojifanya kujua mambo mengi la kuwabaini simekuwa vigumu ningekuwa na uwezo ningeshawachapa mkule dansi na nao kuna party na sikia kuna skirt nataka ni wakati msizike kuna dai happy na kuna madai yetu ni rich na vodka msizike kuna party na sikia kuna skirt nataka ni wakati msizike kuna dai happy na kuna madai yetu ni rich na vodka msizike Jaribu kufunga fikra tuingizia muziki mambo lena wanataka muziki kali ila sifanyi maringo najua mnanipenda pia na wapenda mashabiki the girl is love romantic body bubbling and jiggling and beautiful angel najua marapa zero na wanaojifanya ila bado na crush na kuwa bonda you know nigga love in music but I don't like shit soon I will be your favorite stuck in the vodka crushing the music yo Mr. International
kuna party na kuna skati